Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajar su tarawir tukbuki jandika fanu hala Mamadou Sama Sigou Diagne Ñalli sakrabe hidibe. Balle tati fadde mbien idi layandi hewbe mbien hebude biyenga biyeji mbien wana fi hunde newinde compagnie ngaji kewdi bamako yo mbien honni ngoti fe sotude biye sotugol bali di lam o buyti cuguji mudun no fuddi beta ko bamako do cuggu dido bali yo hakkuni ugnaji sappo didi ugnaji noga e jetti le mali do nawlura mbien bamondirbe jogabe holitibe nawlirta sato mbien balte anyaji mabbe duubi kewdi cagal mudun tama nedon wawi waltinde anye bamde debbo goto e werobe hewbe jawmudo le zural meden ningun seme ko waruji amen hande kikide alkamsare sappo e 3 juin 2024 bismillah sakrabe balde sede fadde idi layandi garngaji mobilaji bamako anni kewi dawobe compagnie ngaji kewdi mbien gilla joni ngutti sotude biye sabi rafi plasi ala hali mitudo sanne yimbe le hewbe jelibe yambinoyde le nokkuji mabbe hakkunde kureji mabbe ali sisse darno ton ko de wonko hebani kedo fostan kanko e usen sisse
bamako do garngaji di anay uti yimbe dawobe yaade wadude julde mawnde galle mu en gar sugoni ko le commune jeyobo bamako do yimbe wala fuudo haadi wakati no yimbe yogabe kamu en ka landini fa nata le car mu en wobbe kamu en ka na wondi jokkondirde damal gi sheyito bi ngaydi bameteto kedo den yoga e mabbe
ka 8 heures ami arana
gila 8 heures mi don dari do jeeti jeeti fa joni min keba biye
min kande tur warta am futam be bi heewi fami wonde joni heba biye
so wana joni mi meda yide hono dun arande markala min jata so gonga alla so be beyde mobilaji di golle o tidi sande mi don gondi e domude mobilaji di ka so min bayi kemde di dun welammi nen ka min jotto e jam do min jata
compagnie ngaji kewdi holiti wiide fi dabereji kandi fi hede fu yalla yimbel dawobe ana heba yotta nukkule mu em tawa e be deeni sidiki fomba goto e ardo dido golleji de compagnie goto bamako do holiti wiide dabereji di ka fu fi hama yalla be do yimbel lan heba yotta nukkule mu em tawa
a cette veille du tabaski l'affluence
e o battagol julde jamana heewi sande do amin jara transport do do biengaji di bamete fu uddam non yimbe jarata biengaji di dum fu bamama asikkan no hitane fu no so julde battiki mi don gada dabareji kesi sallam mi don keba namde yimbe garobe do amin do to be jata tebe keba hen tampere
dans les meilleures conditions
so mi kedi ke kongol yoga e ardo en compagnie ngaji adobe yimbel be yaade les régions ngaji di tawere imadaraji di be ngadi so mi joppi kar ngai yoga kasem do laawi yogaji ka fu ana tiiɗi sanne fa dawoɓe hitaane hikka waɗude julde ka fu hewta nokkule mumen
sakirom tutaklaño du kabrom banga bem ame facebook ado x ɗum twitter kiɗo sutugol da mbien baali di cuguji mudun laamo buyti mbien fuddi bamako do wonande ministre mbien kumni do margal e awgal ndenno cuguji di yo hakune unya sapo di unya noga e jetti kanon no kilan hebo holti wide mbien di do baali e kiddi di fufu cugu mun goto kaddana ko intal ak bilal hebani do fostango umar wagalo e usman nyalbuli
ido imma draji lamo fuddi dum kanko ministre kumindo kabaru awgal kanye margol dabaji di kanko ardi dum dum fuddama bete alkamisare nde do bamako dum feccale yoga e commune ngaji di saba misal badjala commune tatobo saba terrain commune nayobo suguni ko commune jeegoba ido golli jan gonde jukkitede li yoga e reso ngaji di misal motti kanye e sigu kanko saka kamara kumindo kabaru margol dabaji li nokko holiti wi cuggu dabaji di fu kejama le nokkuli mabbe de ndewdir mbalu cuggu mu dan bama wina sappo didi cefa fa jottida ujinaji nogay e jetti cefa
setane hitande hikande men kebi bali ujinere e temer jeego e sappo e jeego arande mandi nadi hudo heccho yo hakkunde ujinaji nogay yaade nogay e jetti dimande ol wada e mudun hakkunde ujinaji sappo e joyi yaade nogay di bodde jo wada e mudun hakkunde ujinaji sappo e didi yaade ujinaji sappo e joyi
75000 francs yimbe en johobe so chodda be kay kuliti wide cogguji dabay di ngabbi sanne misal bo min kawri nokku no dirta saba terrain commune nayobo kanye badjala commune tatobo
le mouton c'est très cher
baldi ana didi hikka daro anka gel balil pamrel wi'a ujinaji nogay ko min jidi be boyte coggu majji
c'est un peu cher moi
baldi ana didi ujinaji sappo e jetti njogimi fa joni mi hebay mbalu momi soda mi yey do mbalu ujinaji jetti
40000 ici
kanko nayri bangal kambe sottobe kanye sodobe be fuube bi hibe beltiki sanne ko dido gulli jingunte wadede le leedi medendi hitande
kartal mbiyen bangal wedango sembe golle halnan en kambe dun sonkobe kayne kan moinobe kaborde ben kenye yimbe finatawa do kabaru seraji bilidi e kaborde dum wadi nyande 30/10/2020 ben bom ko do fanda mudum ju famande bedande famu jamarande e kenye ndokobe kabaruji do kabaru etelaji bilidi e kaborde hum jangul hore seraji ben bilidi be basiji dum do yo bangal projet faba teda gol basiji sembin gol kabaru ben faba jamare gondo le keri mali e guine intala ak bilal tawaton ketana ko hebani do fostango alsisi
lieutenant colonel adama jara kany woni ardo fedde ko manido wadde imadraji fa haba jogogol malfetuskoy le lede amendi lewi mako yeltagol kaborde doni malfede hakkune yimbe ana wawi latar sababu rafindena go mawdo le lede amendi fa yetto tiagal lindi e hore
kewal al qadra kompitingol kabar kaborde wonande civil en be di sembinde rafindena go le mali bo fufle wudundu e sahangal nanugol kaborde urude libi gilla 11 sambini kewal fitna ngajile mali dum beedi dun sambinde metti lele ndi tiagal lindi perare dun kaborde mu intede gamenga na yirwi san
abdu hamani kany woni kayado fadina mino dirta oni dici oni golirgal nations unies ko manido habude drogoji kany warangoji o be janginde kany humpintinde yimbe mu inobe dido kaborde do woni malfede ana wawi latade sababu habude odo tiddalla
den do ngal kortal jande fana mudu sambinde bawdo golle dun sonkobe lamibe bangal finatawa edina ele nokuji holtadi ele kabaru habbo tafka ko kaborde dum fawoto dun e utude kewal majje jogola majje natorgul majje den nokuji keri
fadde ko manido habude jogogol malfetus ko le lede amendi do woni secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères holiti wiide lede amendi kany lede guiné kirol gongol hakkune mudum joni mudum ana wara kiloji chapan jena e jegom nokule ngodande lede malindi woni kangaba kita kenyeba yamfulila sigiri manjana ana lede guiné dido nokule wakati fu tawtobe nanude droguji nado marfe ana nangele mudum
to bana matu holtan wiide mbiyen kartal famin gol yimɓele ñakkuɓe waɗama ñande 30 nde /10/2020 nden fana muɗum yo newa muña ɓeɗo yimɓele mbawɗe ɓeɗo e jama o e ɓeɓe le ɓemgol anniyaji ndenɗo mbara capantoto kawruɓe ben oɗo batu o ana hen pelle rewɓe min hayeɓe kañe dun dokkoɓe kabaruji ɗum dandini ngal ɗo kartal woni ONG Agir
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotar meden dusi semen hande ana yobi do kabaru dewgal yimbere cubotobe anya mo jogoradi dewgal mabbe sato yogabe holtan nawlita yogabe yen ben nawliran jonno ko buri hewde be mbibe nawlutabe bama anya kasen nawlirde derno dun samina telaji kewdi yelan be do famu kedana ko ben fantastique sanago do fustango alcisse omar waygolo
worbe hewbe kurtinobe holitam wiide fuddorde kanyu enka e debbo goto haadata dubi seeda cagal mudum ben jaltitan him fatu do woni inde mom ndoki suka debbo goto mo yida inde mudum haale ana haltana men tariki hakkune mudum e gorko bamudo dum kolitido mo wiide ilano habbanta mone bamata debbo goddo so beeda dum mako gorko o ka ya habbani debbo goddo tawede wiide o holiti o jabanay dum
annon kiyete mun
gorko goto bino do nawlirta kanyu wari so halni kam wi halni gendun nawlira o kasen o wi debbo o jabinimo wakkande mun dartuno famo o makam kiddim heddemi di filo filomo wala fuko matumi sino bami debbo goto
yella neddo na way bande rewbe hewbe tiagal so holiti wiide debbo goto tam hattana dunki andando kabaruji bilide sariyaji do ni kanko abubakar mamadu gitey ka holiti wiide wam lawi kandi jokkede so anjido wadde dum o wi neddo fu mo jokkay dido sariyaji du jukkoje nawde na way bamen so tonge do mudum
o condition de modification
so bi do nawlirta wari fa nawlira so ni hakkilay sawro sariyana way fi di muɗum so nduɗo sawru yani e muɗum kaso muɗum ana wawi fuɗɗude lebbi jeegom fa yetto duuɓi tati jukkoji ɗiɗo ana ɓama ujunaje ɗiɗi e temedde nayyi fa yetto million goto e ujunaji nayyi
ɓande rewɓelle hewɓe na ɗum hadde e debbo goto hakkillaji jamanu ɗe ka ana fecci sanne banggal landol ngol homo fuu wonko haaltata e ɗo sababuji ko yoppata ɗum wadde ɗum keɗoɗe mi yoga e maɓɓe bamako mofti tomboktu kan e kayi
goto foof e faamu muɗum e kaña bawɗo muɗum banggal hakkillo kamba ɗum min kam mi suɓike ɓamɗo debbo goto saabu debbo fuuf heddorade kañum tan e goru min kam mi suɓike gorom ɓama rewɓe hewɓe saabu ɗum latto sababu e wasa fijjude koni a haaɗi e debbo goto a juutata balɗe andon haaɗude e debbo goto woni sababu bandiraɓe amen rewɓe hewɓe anna jukki fijoji e ko nande muɗum
lewi kanko Boubacar Boukoum dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗe neɗɗaku le leydi amen di haɓɓande debbo goto kan e heddidade e muɗum kañum tan yo hunde tiɗude sanne le leydi amen di le wimako ɗum yadata feewi e a tabiyaji amen
la monogamie la plupart du temps
so neɗɗo so lawide nawlirta so ɓooyi tan matan ɗeɗo caɗele saabi de wakkatiji a tawan no wattu wardata e maɗono wajibe sina nawlira le dina alislam o ko woni le leydi ndi ko dow an hokka joomum yamirore ɓama rewɓe elfaɓe jottoyo nayon ɗum ne sa ƴeewi nawlirgol yo fina tawa
meɗen
lewi sariyawol kumaniɗo neɗɗo galle le leydi amen di so gorko siyini haɓɓanta debbo goɗɗo caggal mo warta fa haɓɓana o wawa feyi haɓɓande goɗɗo kasen so wonani o borti dewgal arandewal ngal
sera kam paami ɗo katteno kawojo hannde mi toon tawa sadu fumdade banggal kuna fun 3320 mere mere ka noon an hani ɓuffamɗi foof nogo e tawele téléphone joomum ɗo soɗa yewtere meɗen magasine yewtere meɗen magasine yo kabaru sukaɓe yoowi ɗum kabaru golle ɓeɗo sukaɓe keɗɗanna ko heɓenen Ramat Haydara e dofesango min e Oumar Waygol yo en kiri jaam
lamin kone yo sukamo duuɓi muɗum mbarata duuɓi sappo e nayyi omo golla dow damaji kadiolo ni région Sigaso o wimmote illa beete omo seeɗa toon jarendi yalla omo heɓa kanŋe wakkatiji ɗule masinŋaji mawɗi o gollata toon oɗo golle nawɗo
warli oɗon nokku o yalla mine itta kanŋe e faabade sarabe am kamina tafele gaykare nde ko gollami jo hinnade machine ɓama sakŋaji ɗi jarendi gon e muɗum tagal muɗum juɗinan ɗi
saraɓe sukaɓe kollitiwde an paamini jaati faratiji goduɗi dow oɗo golle kaɓe mbi wala fou koɓe mbawi noon kanko noddirteɗo Ramatou Kone o hollitiri wiide goto mo sukaɓe muɗum gollata ɗi damaje ɗe
fatou hen jaati mbawi barbude kano ala haala wurdi ni min jettiraka wadduɗeɓe ga en yalla koɗeɓe keddole galle mere mere
sen gardi nokku noddirteɗo tominyalli laamu san suko goɗɗo kase noddirteɗo Bernard B dabo mo duuɓi muɗum mbarata duuɓi sappo e joyyi yomo mécanicien noon honno cifiriɗen lamin worino kanko du noon mo wori e golle makko o yalla mo faabo saraɓe makko
si kawata duuɓi ɗiɗi mine golla to numuso minen moƴƴina mutoŋaji ñande foof dun somin koota hokkan kan kalisi seeɗa ne hinni oɗo golle yalla mine wawi darnade am saɗɗaji am e faabade ɗum saraɓe am
ko heewi latto sababu so ɓeɗo sukaɓe ene golline ɗiɗo golleji yoga e ɗiɗo sababuji talka ko an ley hen noon kanko ceffing siso ko andanɗo kabaru neɗɗa ko hollitiri wiide
saɗɗa mawɗo galleji ɗi woni sababu saroɓeɓe na donkana sukaɓe mabɓe joppamɓe ɗum ɓe gaɗa koɓe jiiɗi sababu ɗiɗoɓo o yo rafi sariyaji tatoɓo o yo ko damaru nde jaati yeeɓi kabaru golle sukaɓe
ko sukaɓe gollinte golleji teddude ila sembeji muɗen jottaki ɗum wawi wadde toraji fewde hakkillaji mabɓe noon kanko docteur Dawda Guindo andanɗo kabaru neɗɗa ko hollitiri wiide
ɗum waw jaati wadde hello e ley yirwere hakkillo suka o nde yiya foof ɗum jomum na tikki sara foof yo sifa mboy yonki dow makko e ley galleji kewɗi yimɓele sato na jeeɓo on ɗon nokku o tawene ɗe jogui nafa sam ɗum waw jaati laata sababu suka o yetta fe ley galle ma o woña kala gonɓe ley galle o
miccitiɗe wiide Mali signini sariyaji cakkotoɗi golleji sukaɓe ila duuɓi muɗum en jottaki ɗiɗo sariyaji tabamana tabaka keɗɗen mo kanko noddirte Amadou Thiam yo goto e komiɗo kabaru haɓude golleji sukaɓe komo sifi dow hen
ana ele guɓal ngal inspecteur en e contrôleur en golle ɓeɗoɓe sade foof immadaraji haybugol keƴoɗo amen ana le nokkuji ɗi yalla haybade dabareji piyaɗi banggal teddirgol hakkeji sukaɓe miɗen gollida e hewɓe o enzingaji pelle ko nandi mumen ɓeɗon goni gite amen e noppi amen le nokkuji goɗɗi leydi ndi keƴaɗo laamu voilà
ñalawma keƴƴinaɗo sakkade golleji sukaɓe sukaɓe yo wattu nde ɓe gondi ƴewtade yalla sukaɓeɓe ana kayi ɓe fati gatte e golleji ɓurɗi sembeji muɗum en. Andanɓe kabaru ɗiɗo golleji no wori hollitiɗe jamare nde hani hokkede hakkillaji lobbi ƴewtedu yalla hono keɓɓe muɗum en kani ɓeydirede non watta so sukaɓeɓe joppo gollinede.